camino. Dola boy boy. Yeah. Nulia Billy. Nulia Billy. Body body Nulia Billy. Nulia Billy. Body body Nulia Billy. Milu muzambazi surasia. Kache mbiria mengu machole kote longusi. Samba kemo mivwa fata taterilu yomi ni iki ni fini piro dia. Hey. Sende uri milu nyalala. Kaja redi ni madi sende maru aribati. Kaja duku sende mari di vini piro dia. Bane dinga kani midinga sende ngori nya. Nulia Billy. Nulia Billy. Badi badi Nulia Billy. Nulia Billy. Badi badi Nulia Billy. Let me say. Badanti mazida ki imambisi. Songari choma, akwari vini vini zamba meyosi. Ngumi dima, omu dima, akwari vini zamba di meyosi. Kuma sekere marafuku, mina sema kuna uliza. Swahili ya kuyuko lakini muzuri, lakini baby yangu, lakini rafiki wewe. Yeah, mina sema, swahili kopata iko musenti, yeah, yeah. Raga baito ni ngwari ndo vino ngo kumeyosi. Kuvini silipa bari vino kumeyosi. Kama vuja silipe tisu bali ali. Hey. Money man, dola boy boy. Nulia Billy. Nulia Billy. Body body Nulia Billy.